Yeah, yeah, you know, yeah. The signs you got going, you know. Can you pass me the lighter? Yo, Caesar, can you pass me the lighter? Yeah, mwingia base naitinga, giri jali makali mapinga.
Yeah,
guess I'll track nitinga, shida lipata kunduli mitinga. Nipata nka. Yeah, yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah.
Mwingia base naitinga, giri jali makali mapinga. Guess I'll track nitinga, shida lipata kunduli mitinga. Nipata nki city nka shiko, nka ulzambango na dai mapinga. Ulikuwa kwanza kuntoka, sayo unateta tibute na ringa. Mini milele wa jiji, tangu enzi za mabolo na fila. Kukuwa mauru lazima, tangu ningenge na brazen bicha. Wata wa henga walinena, bado lidedi na story kapita. So ato kichoto na dinga, onyeshi ondolo kizima. Oh, ho, mbono ime, ho. Mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead, ho. Mbono ni mdengo, no. Mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga karu na jungle na dengi bang. Mbono ime, mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead, ho. Mbono ni mdengo, no. Mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga karu na jungle na dengi bang. Mbono si tense, ey. Mbono ni pate maganji si flex, ey. Mbono ni yanks, ufanya maboy ingia kwa den. Mbona kai retu alien, danga na bangu mengu. Mbona ni sare na inyina mkwa kejo na pool na Benz. Ho, kasi mi dash, ho, vile no, but rafu kwa neck, shari ni snake, na cut the neck, booty the shrimp, go, ki wanna see me bang, excuse the words are hateful. Kitrae kuzoza my booster faithful. Vile maboya na bonga. Mucheka na team tikikula ndeng. Njua mahali metoka. Kurudi sidhani I'm able. So kishika makali utanyongwa. Buti anazidi kuzonga. Mbono ime. Mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni mdeng. Mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga karu na jungle na dengi bang. Mbona lazima ni chill na fala na nsonge ahead.